CKMusicPramas.com.
It's the Super Ava on the beat.
Korean seeds, God was woman until up a big papa in order.
You fool, boss wash done. Laka wash done, boss wari.
Shaka chinja vila vine wanchi.
Ama tu charu.
Vila vine wanchi. Ichi chila tonga nindala mwimbusha. Bife wino kondi mwinkusha. Ekonja close to Abuja. Ule gozi de samba mshuga.
Nali pukule kosi. Na muchiroto la chirote nile big boss. Big boss, big boss. Na chupenye Nigeria wacha tumba. Fila waka kakale wabumba. Ule
Legos, Legos.
Ule
Bife wino kondi mwinkusha. Ekonja close to Abuja. Ule gozi nde samba mshuga.
Nali pukule kosi. Na muchiroto la chirote nile big boss. Big boss, big boss. Na chupenye Nigeria wacha tumba. Fila waka kakale wabumba. Ule
Legos, Legos.
Ule
Legos.
Ule
Legos.
Ule mwakeshen mokule kosi. Ule
Nekwaya kule kosi.
CKMusicPramas.com.